Ruto. Ey. Chuy.
Bartos.
Ey. Niko na pamba na pa injele kilo kango seme tukunye. Yani mimi na mwaga jasho nikipata pesa eti tukunye. Unauma nini? Unauma nini? Hela zangu napata kwa shida kutafuta shida, alafu nataka nikupe bure. Unauma nini? Unauma nini? Unauma nini? Unauma nini? Mwanzo hawakunitaka, taka taka. Nikitongoza ninatoka kapa, nikaenda kusaka, nikapata. Sana pendeza nina waka waka, na wanadata kiwakamata, wanapenda ninavyowachapa. Unakunywa bia zangu, ujiandae kulipa. Dada unataka hela zangu, basi baadaye utani.
Bongo mmechoka tuzime mziki, mnasemaje? DJ piga ngoma watu waruke ruke. Eti tuzime mziki, mnasemaje? DJ piga ngoma watu waruke ruke.
Niko na pambana pa inje likilo kwangu waseme tukunywa. Masha ikalake fasile sikamo yangu kataleta de. Bintu binapanda pei, swenda tafumuliza play. Ya visera takate, diga bango baswa na narie. Musambla, musambla mkwake avantage. Ule mutu wa wivu ni muvivu. Musambla, musambla mkwake avantage. Ule mutu wa wivu ni muvivu.
Bongo, mmechoka tuzime mziki, mnasemaje? DJ piga ngoma watu waruke ruke. Eti tuzime mziki, mnasemaje? DJ piga ngoma watu waruke ruke.
Celibatere tumbo la loboko. Celibatere tumbo la loboko. Yo. Glasso let me say yeah yeah. Glasso let me say yeah yeah. Skirita
PDG Perokito le producteur. Esa makalata si danyende. Directeur Eriko chini mami.
Niko na pambana pa inje le kilo kwangu waseme tukunywa. Masha ikalake facile sikamo yangu kataleta te. Bintu binapanda pei, swenda takumuliza play. Ya visera takate, diga bango baswa na narie.